bathanda impumelelo kodwa bafuna ukuzibona bephila. Bafuna izithelo zivele etafuleni, kuvele nesitsha, kuvele nesandla. Bangakhulumi kakhulu ngomzabalazo, bathi masiphumelele masibonakale. Abathandi impumelelo kodwa bafuna ukuzibona bephila, ngezitsha ezikwele hayi ngezithembiso. Abathandi impumelelo kodwa bafuna ukuzibona bephila.
Bafuni bonasi, kodwa bafuna ukuzibona bethile
uyazi.